Mwalema na lechitongo yetivu nanzi wa kukwandisa vana Uganda kufuna indaga muntu echa nila mdistrikti ye mkono chegeze zante katisida. Kilitade kukwandisa vana bali wansiwe miaka 10 na 7 okufuna nini namba sake baluwa zobu zaali. Nga kutadene biwandiko ebirala eba sobo ze sato kufuna obuwele zobu talibumu. Akulire lechitongo lechino mdistrikti ye mkono Edwin Wesonga. Ategeze zante uruku bakati na vana betaga nini namba basobola okufuna obuwele zobu talibumu. Basa ze okuvayo nente kateke no yokuwa wandise. Era bwatyo n'asaba abazadde bajjumbire okutwalayo abaana baabwe beewandiise.
Esira tulitadde kuwandisa abaana, mujumbire nnyo okuwandisa abaana. Abaana tuwandisiza ddala okutandikira ku mwana eyakazaalibwa, era ky'obola bante mukono wano bw'oba otambula ku malwaliro nga General Hospital gazaalisa abaana bangi, twateekayo kompyuta ziwandisa abaana. Waliwo abazadde nga omwana ono ayagala kufuna birth certificate afune insurance. So twateekawo nti abaana tubawandisa okutandikira ddala ku eyakazaalibwa. Holiday eno muleete abaana tubawandise. Kubanga waliwo obuweereza omwana bw'atasobola kufuna nga talina nini namba.